abamanyi ku basinzira bagambe nti ekyo kigonje nammwe mukiwulirize. An Ibn Abbas hadithi eva ku sahabi ayitibwa Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ye ne kitaawe Allah abasiime bagamba, yagamba Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ti nabi sallallahu alaihi wasallam tawafa bil baiti, yetoloola ennyumba yekaaba, wahuwa ala ba'ir, ng'ali ku nsolo, ng'ali ku nsolo. Iyi yali tesobola kufuuyisaawo ensolo oba okugendawo obusa bwayo, ne bwefuuyisaawo ne bwegendawo yali teyambaziddwa yadde kiringa nnappi ku biyungo byayo ebibiri, ekifuuyisa yadde ekifulumya obusa. Tekyabanga na buzibu kubanga obusa bw'ekisolo ekiriibwa yadde omusulo gwabyo tegulina buzibu. Ensolo n'agiyingiza mu muzikiti, yagiyingiza mu muzikiti kubanga yali tevaamu bukyafu, nsobola kukikola ki kukyafuwaza. Era nakibagamba nti abamanyi bajje ekigamba, webajja ekigamba nti abantu baayitirira abangi ku muko guno ogwa wansi ku kaaba nga beetooloola, baasalawo ne bateekawo fulo ey'okubiri n'ey'okusatu we beetooloolera waggulu, nga bagamba nti ate bane Nabbi sallallahu alaihi wasallam yeetooloolera ku nsolo ng'ebigere bye tibirinnye ku ttaka. Kitegeeza yali waggulu, ekyokubanga nsolo kyeyaliko gye yaliko, ate ffe nga tuli ku fulo ya kizimbe tekikola njawulo. Ekigatta wakati wa byombi nti ali ku fulo waggulu n'ali ku nsolo, ebigere biba tebikoonya ku ki, tebikoonya ku ttaka. Naye bwe tudda ku hadithi gye tusomesaawo eno, sahaba Ibn Abbas radiyallahu anhuma yagamba anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam tawafa bil baiti yatawalla Kaaba wa huwa ala ba'ir, ng'ali ku ngamia. Kulama ata ala rukun, buluri yatuka nga ku mpaji amakulu empaji eyo awali ennywanto, ashara ilaihi bishaiin fi yadihi, yasonganga eri ennywanto eyo ng'alina kyeyeeyambisa mu mukono gwe, wa kabbara n'agamba nugati Allahu akbar. Yo hadithi ya Bukhari ya 10:62. Abamanyi abagamba nti sikukuba jambo oba sikuwanika mikono ng'olinga ayingira mu sala, baatunulira nnyo ekigambo ashara, yasonga, ng'ate kye yasonza ekyali mu ngalozi. Hadithi endala zigamba nti yali okaza kaali kaggo. Kati akaggo tiwali ngeri gye tuyinza kugamba nti okasonze mu nsonda ewali ennywanto okujja kongo okasonze bw'oti, kitegerekese bulungi. Era tiwali bwe tuyinza kugamba nti gundi asonze omukono gwe naye ng'alina kyalina mu ngalo kujja kongo akoze bw'atyo. Kati nga bwe nkutta omuzindaalo gwo, nyinza okugamba nti nkusonze mu kintu ate nga ekyamazima ebibatu mbiwanise bwe nti? Nedda, nteekwa kubanga nkusonze bwe nti. Nolokya sunna athabita ani nabi sallallahu alaihi wasallam, sunna ekakafu okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam, idha hasala azziham haula alkaaba, wabaawo jamu ashadid omungi ku kaaba, tetokubirizibwa kuba nti tuzaahimu nti onyigiriza nnyo ataifiina assiraamu abeetoolola, bal almustahabu wabula ekikwegombesebwa okole, an tushiira ila alhajar alaswad, kwekusonga ku jjinja eriddugavu, imma biyadik, idha ng'okozesezza mukono gwo era nga twegombesa kwesanga gwa ddyo, aw bishaiin fi yadik, oba kozesa ekintu kyonna mukono gwo, walau kaana uudan ne bwekaba kati nga akasenya amannyo, aw rukaza aba akaggo allati kunta tatawakkau alaiha kwobadde weesimbaggirizaako, amma rafu laidi awul yadain naye wabula okusitula emikono ila alhajar alaswad ku jjinja eriddugavu, ala hayati man yadkhulu fi ssala mu mbeera y'omuntu ayingira mu ssala, aw yushiru ila akhihi bitaslim oba omuntu akubira omuntu jambo ng'amubuuza, wa hadha alladhi yaquluhu alulama annahu min albidaa, kino abamanyi kye boogerako tikigonje
muhijja oba muamura
kansubire nti kitegeere kisemulungi na ekirala nakisinyako naye nakyo kankiddemu kikaatiriza nti bida omuntu okuyingira ku kaaba n'otandikira ku tahiyatul masjid ng'ekikututte kukola hijja oba kukola umra. Bwobanga ogenze kukola hijja obanga ogenze kukola umra, mwana wattu ekolanga tahiyatul masjid kuba kwetoolola kaaba, kuba kwetoolola ki kaaba. Nulucha abantu ababadde bakatuuka eidha muvudde mu nnyonyi oba muvudde mu hoteli yammwe mugenze kukola umra oba kukola hijja, ekiri sunna bw'oyingira omuzikiti bw'oti tahiyatul masjid gireke, wabula sala wetoolole kaaba. Omala okwetoolola kaaba awo mu ngeri eyo ojja kuba okoze tahiyatul masjid. Tuvuddeyo bulungi? Bikhilaafu okwawukanako singa ogenda e Madina ewatali kaaba gye wetoolola, ate ekyayo sunna kusala tahiyatul masjid. Wabula ekyayo si sunna kugamba nti kansooke nambula entaana ya nabbi sallallahu alaihi wasallam oba kansooke mu umra. Nidda hadithi egamba idha dakhala ahadukum almasjida, nabbi ngaga sallallahu alaihi wasallam kyomumwe bwabanga ayingidde omuzikiti, fala yajlis, tatuulanga hatta yarka rak'atayn, paka nga kutamyula akabbiri ekola ne ku muzikiti gw'e Madina. Nolwekyo okusuula mugulu ka tahiyatul masjid nti oyayaanira kugenda kutuulako mu rawda oba kulaba ku ntaana ya nabi sallallahu alaihi wasallam tekiba kituufu, ng'ate prosesi kati ey'okutuuka mu rawda oba prosesi y'okutuuka wali ntaana ya nabi sallallahu alaihi wasallam eyinza okutwalira essaawa nga nnamba, mugyeko abakyala bye baagondeza abatatambulira wamu n'abaami ate nga bo abakyala ku ntaana ya nabbi okusinziira ku nsomesa ya baulama e Saudiya tibabakkiriza na kugendawo. Kitegeere kise bulungi ku ntaana ne ku rawda alhamdulillah. Nolwekyo ebyatubuzi yabuze nnyo mu nnyimba z'abakubi b'amataali nga nakiraga nti omuntu bw'atuuka ku kaaba asooka kunoonya ntaana, ekyo si kituufu. Era twabagamba nti obwenkizo bw'omuzikiti gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam e Madina tebuli mu kuba nti mulimu entaanaye, kubanga ne bwe yali akyali mulamu enkizo eyo omuzikiti ogwo gwagirina. Era nabbi we yayogereranga ahadith kyabanga ekitundu ekiri wakati w'amaka gange ne mimbari yange waliwo ekifumbifo by'omujjana, oba ne hadithi zeyagamba asali eswalemu mu muzikiti gwange guno yenkana eswala lukumi mu mirala ng'oggyeko ogw'e Makka, yabyogera akyali mulamu. Kitegeeza omuzikiti ogwo gwafuna obwenkizo eno nga ne nabbi akyali mulamu. Nolwekyo agamba nti gwankizo nnyo olw'okubaamu ntaana ya nabbi fakad zalla abaseret. Naam, katugene insha Allah ku nsobi endala ezikolebwa mu hijja oba mu umra. Nga bwe tugambye nti ensobi kati ekitabo kyensoma kirimu ensobi wano ezisukka mu 15 naye zonna tetusobola kuzimalayo. Na omuntu okusalawo ni wano obeene Uganda tennabaawo okutambula nga talina provision oba ntanda azaa yeyeesibiridde ebe ya mmere enkalu oba ya sente, nga ye agamba nti agenda kwesigamira ku Allah ng'ajuliza ne aya waman yatawakkal ala llahi fahuwa hasbu, yeesigamira ku Allah, Allah amumalira. Ng'era olumu osanga yeesibye neku hadisi egamba lau tawakkaltum ala llahi haqqa tawakkuli, nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam singa mwesigamira ku Allah obutuufu bw'okumwesigamirako la akaltum kapayir mwari wade muli angabi nyonyi yakudu khimasa chike saku macha nge chisakiro cherere wayerofu bitwana na ini chukuma waka ungezi nge chisakiro chijude ezo na hadithi wezi neti chitegeza antio kwesi gamira ku Allah la tatakhidhi al-asbab tote mampenda za kutu kiliza etuchio saba Allah kuchimwesi gamindeko ubu ya gara senti soko zinonye wenma wesi gamindeko Allah ibude yuguroji ilenda biti ya kutha sallallahu alayhi wa sallam iqilha insuloye soko nisideko mugua thumba tawakkali wenma wesi gamindeko Allah ukuja kuunga ensonga ziwe kuatako zibu zi ensonga zo zibu lididara omulimo gubu zo wekora awo hizo kwesigamira ku Allah watali nsonga yonna kubuli nalyo kutte Allah nakuyamba na yasubula kubanti asubula kufuna ekyokulya kyagenda nakyo basente ate kikyamu kuganti ngenda kugenda e Makka nga sina sente era nga sirinaki sina kyakulya nabo tero kiraba eri baganda bakwa abazikiri kalenge nga bakubiriza abantu bafulume nabo okyazze kunoonya kasente kakulya kine wesigamire ku Allah wesigamire ku Allah kitufu kwesigamira ku Allah je kuri na yesi umbere faraga na kubwete na mpozi nechidara omuntu okugamba nti nze muhijja nenda kugenda nzekka abasufi batebe kikola basufi batebe kikola Mahija gaga saagara group wakuba kati government ya Saudi ya yasawo etteeka lya group Mahija liyajewo mu umra nga yuli ayagala kutambula bwo ngaga nti bw'otambula n'abantu abantu baba kumala k'ekiwubaalo baba kumala k'ekiwubaalo ne bw'otambula wekka Allah yabakola ki Allah yabanga yasta'anisu wahshataka nga yakunyumikiriza nakujja mu kiwubaalo kyolimu ekyo nno kikyamu kubanga nabi sallallahu alayhi wa sallam yekennyini ate yatukubiriza natwekesa okubeera nga wekka wekka ndiwobeera nobeera wekka wekka ulani mudarasa nga gye mutudde yatugambanga kwekwata ku bannaffe sahaba omuna atukanugamba nti waletanga n'ekisuuka n'okibabikka ku nga buki nga ne bw'oba waleese kibi kisuuka okibabikke ku waggulu bonna kibabuna makulu ono tiyabeeranga eri ng'agenda mu ttooyi mulaanaabeerawa nedda baaliraanagananga naddala nga bwe kiri nti ne malayika zikka kuva wansi paka ku ggulu ne zigenda nga zikwataganya ebiwawaatiro byazo ku byazinne waazo kati obutebenkevu n'okusaasira kwa Allah ne kukka ndowoozaola bwe zimala obbeetoolola ziyinza ga okulumba eryewala ti akatweyongere waliwo akyali eri ng'agenda mu ttooyi naye tumuzingire mu kaddaayira kaffe nedda zibaako ne wezikola ki we zisalira era tetumanyi lwaki abantu be bakubirizibwa emirundi gyenkanawa tibannange muliraanigane nga muli mu ddarasa nsobole okufuna obulungi bwe butyo tetumanyi lwaki abantu bakyagamba ate zinnesigame atungamba kyakola bwenti ne bwenti na ekirala ekigunje muhijja nga niwo ne Uganda weekiri al mu'akha mu'akhatu al mar'a lil rajul al ajnabi liyasira bizaimihima muhriman laha thumma tu'amiluhu kama tu'amil maharimaha okuteekawo oluganda wakati w'omukyala n'omwami mbu okusinziira ku kleimu yaabwe abenga owooluganda lwe mulowooza bakikola kukoma kukuba nti kubanga bwe banaatuuka e Makka ne bakubuuza nkyani gozze naye ng'owooluganda lwe gamba nti kama doe olowooza bikomaawo sheikh bagambye nti notadde kubali ti n'ekyo kikyamu hey. ngotadde kubali kinecho kichamu thumma tuamiluhu atolvanyimwa omukyalo lunaba nga akolagana n'omwami ono kama tuamilu maharimaha nga bwe akolaganira ddala n'abeŋŋanda ze batya tatya mukwata mu ngalo tatya kuba muhalwa naye privacy nga bali bokka tatya kudda mu mboozi eri eri free nga gyabeera namu n'owooluganda lwe ze nalinda byate nga muwaalimu naye abawaalimu abatali ku manhaji ng'agenda akwata abakyala mu ngalo ze namuzza ku bbali naye abatali nno bannayuganda n'abatali bannayuganda naye nga n'abatali bannayuganda abamu babikkiriza kuba nabo omutindo gwabwe muyirimu nga guba weegumu n'ogwono naye abamu ng'olaba yeesisiwala n'okwesisiwala simanyi oba ono yalowoozanga nti bamwenyenyadde lwakuba muddugavu nedda kugamba muli nti gwankwatamu nga bwe nkuyita ntya n'olwekyo si kirungi oba tukiyite maalo oba ate oli kiyinza omuyisa obubi okutuuka ku leve eyo si kirungi looza mukimanyi eggwanga lya Saudia lyali lyateekawo etteeka teri mukazi agenda kukola hijja nga talina wa luganda ate nga baakizimbira ku hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam omukyala yagenda okukola hijja naye nga talina wa luganda ng'olwo bba agenze mu hijja nabbi n'amusazisa mu kugenda mu hijja n'amugamba agenda mu hijja n'amusazisa okugenda mu jihadi kubanga mbadde nkisteeti nze bubi omukyala yali agenda mu hijja naye nga bba agenda mu jihadi nabbi n'atuuka okusazisa omusajja mu kugenda mu jihadi mu lutabaalo lw'eddiini asobole okugenda ne mukyala we wa ebyo nno webibangamu ebito bibiri nga ne hijja nga embeera yaazo kumpi 9 ku 10 ebaamu kutya Allah olwo butya ate ng'oli agenze kukuba kyeyo olwo butya oli ng'agenze ndowooza ate embeera awo eba adiha wa amaru kibuddeyo bulungi na pozi n'ekirala ekikolebwa mu hijja kwe kuba nti abantu baamanyira edduwa eno nga banywengera ejjinja eriddugavu allahumma imanan bika wa tasdiikan bikitaabika amatu gange ganaabi awatali kugamba nti gaali confused nali nkiwuliddeko era mu kusooka nali ndowooza nti edduwa eyo nze sigisomangako allahumma oli nno ali mu kunywegera nywato allahumma ai allah imanan bika kino nkikozerwako kukkiriza wa tasdiikan bikitaabika na lwakukkiriza kitabo kyo amakulu abanga agamba singa sirwakukukkiriza nti guwatuwa olukusa tulinywegere zaali linywegedde era singa tekwali kukakasa kitabo kyo zaali badde nga ndinywegera olabanga amakulu agajja naye bayinza okuba bakizimbira ku Umar radiallahu anhu eyali anywegera ejjinja n'aligamba si nti byoliwulire wabula abaaliwo inni alamu nkimanyi bulungi annaka hajar tigwoli jjinja you are just a mere stone la tadurru wala tanfa tosobola kuntuusaako kabi konna any harm yadde tosobola kubaako kyongasa kumpa any benefit walawla anni ra'aytu rasulallahi yuqabbilu singa saraba mbaka wa allah ng'akuyingizaamu mutwe ma qabbaltu saali kuyingizaamu gwange abaffe bwakyanga sunna buli ayagala okulinywegera ayogera ebigambo ng'ebyo vabatimu nga Umar we byabyatula oba kale ayogera ebiwa amakulu abo to that effect nga biwa amakulu abo nedda nekyo ekyo nakyo min bidai alhajj walumura khususan inda taqbil alhajar alaswad kimu mu bida ezikolebwa hijja ne umura okusingira ddala ng'oli anywegera ejjinja eriddugavu na bida endala abantu okulaba nti kuba kuwa kitiibwa okwetoola kaaba wakad iltazamta biyadaika ng'emikono ogitadde mu kifuba era nekino kize common sight kirabwa nnyo ng'abantu baabeetoola Kaaba emikono giba mu kifuba ng'omuntu ali mu swala. Hadha lam ya'malhu Rasulullah, kino mbaka tiyakikola sallallahu alayhi wa sallam, wala sahabatuhu yadde basahaba we, wala alladhina ja'u min ba'dihim yadde abajja oluvanyuma lwabwe, alladhina iqtafau bi atharihi, abagoberera obufu bwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam tebakikola. Naam, n'olwekyo okwetoola Kaaba nga ogenda okutte mu kifuba kigunje. Mutu ayinza okugamba nti ekyo kyokka, okikola mu lwetoolo olusooka n'olwokubiri, n'olaba atakutte mu kifuba n'omugamba waayo, lwaki tokutte mu kifuba? N'okisomesa n'okisomesa nti bw'oba wetoola Kaaba kwatanga mu kifuba, awo kiba kifuuse bida, kiba kifuuse bida. Na ekirala, okunywegera empaji eyitibwa rukunu lyamaani nga tonnatuuka waliko Kaaba. Ngenda bawa emmeeza eno nti ye murabba, ye square eya Kaaba. Ennywanto ebeera wano, kitwale nti wano kasonda wali omukono gwange ogwa ddyo. Ate wano ku nsonda eri wano mukono ogwa kkono gyebayita rukunu lyamaani, naye abantu sebo nabo bagituukako baginywegera. Bagikola ki? Baginywegera. Ekirina okunywegerwa kiki? Nywante eno. Ate nga n'ekigendererwa kyo ginywegera kulaga mukwano gyeri, kyo kiriko sunna. Kwawukanako okunywegera nywegera kukulaane nga mu maaso gisoma n'oginywegera nywegera. Singa nacho it was a common practice during the lifetime of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, nga nacho nga kyali kikolwanga kati Kaaba wenywegerwa ne Qurani zaali badde zikola ki? Zinyeyogerwa. Jajaga nti ate mwatugamba zaali tezinabakunganyizibwa, zaali nywegeddwa zitya? Mu mpapula mwe zaali badde, ku mayinja kwe zaali badde, ku bikoola by'emiti n'ebipapajjo by'emiti yoli era yaali badde azinywegera. Nisi bwe gwali naye ne bwe yamala okuteekebwa mu mpapula mulembe gwa Uthmani ayikola ey'olutentezi masahaba tebagikolanga. Wabula oba olumu nga kikujjidde owulidde mukwano gwe guzze eri Qur'ani Karimu, eitha aya ekuyingidde oba ki, n'okola that dry kiss nga it is not a common practice, sikyalutentezi, tekiina buzibu, kijja kuba kiguddemu kiti nga bw'onanywegera omwana wo, taata wo mukyenyi, omugenyi wakukyalidde mukyenyi, that dry kiss tekiina buzibu. Obuzibu buli mu mbeera eyo gye mbagambye. Naam, tugenda kumaliriza. Okudduka Soffa ne Marwa emirundi egisukka ku gumu ng'ogifaanaganyanga ne ku Kaaba, tekaaba nsobola okugyetoolola emirundi gyonna gye mba njagadde. Kaaba gyetoloole olwetoloola luno olwa Umra oba olwetoloola olwa Hijja lwebayita tawaful qudum, tegulina buzibu. Ne oba ng'omaze luli olwakamalirizo tewali buzibu, oba tawaful ifada tewali buzibu kudda n'ogyetoloola. Ne oba nga oli muzikiti kiro muwasuze, wakubadde nasomye katu social media nga babaganye okusulamu for security purpose na n'endala hygienic purpose, abantu abamusibu omusulo ogubayitamu babaganye okusulamu kubanga sibu omusulo we gukuyitamu ne gugenda mu kiwempu. Bw'onaabeera munnayuganda oba omulala oyinza obutoogera naye bannola bagenda okusaalira awantu awakyafu, kuba kijja kuba kitegeeza ogenda oyise ababuyonja baleete mashini zino enzungu ezi zikubemu eki amazzi, sabbuuni, olusu oluyingiddemu kkala ne testi bigwewo nga bakolerera gwe. Kati ekyangu butasula muzikiti. Naye tubadde ku kyokwetwo okudduka Soffa ne Marwa emirundi egisukka ku gumu. Emirundi egisukka ku gumu ntegeeza ki? Sitegeeza nti n'ensukka ebiri oba esatu egimanyiddwa nti gye weetooloola. Nedda, wagimazeeyo egyo omusanvu naye n'ogenda n'omulabu mu Kaaba n'ogamba nti kanziremu era nziruke Soffa naki oba kategerekese ekyo kyanjawulo n'ogamba nti neetoolodde emirundi musanvu naye once kyo tekirina buzibu naye neetoolodde emirundi musanvu twice thrice ekyo kyetugamba nti tekikola ki tekiriiyo kaaba yokka gyokkirizibwa okwetooloola akthar min marra kwezinekira bwomala okwetoola kaaba kya sunna wali mu maqamu Ibrahim n'osalawola akameka biri oba bwewaba wakulemeredde okusaalira awo n'osaalira mu kitundu kyonna naye ekitundu gye kikomye okuliraana maqamu Ibrahim kyekisinga obulungi kibudeyo bulungi naye ate waliwo n'abasaalala akabiri nga bamaze okukola okudduka Safa ne Marwa Rabbi eri wano mu kiwonko Safa ne Marwa eri wano weti kati bwomala okwetoola Kaaba mirundi gy'omusanvu sala yo lakabiri wali ku maqamu Ibrahim naye abantu ate bwamala okudduka Safa ne Marwa ate na nawo ng'asalawo lakameka qiyasan ala attawafi bilkaaba ng'akigeraageranyiza okwetoola Kaaba naki okwetoola Kaaba kibula abamanyi batugaana okuleeta ne aqisa okugeraageranya kino kukiri fi inshai l ibadat ngaate kyogenda okola kutandikawo ibaada tekikkiriza linda eggyeko ki eggyeko obujulizi budeyo bulungi katumalirize na kino insha allah naye nga ebirekeddwayo bingi omulundi ogujja tujje ku musomo gwaffe ogukwata ku bid'a kubanga obwetaavu bukyaliwo nnyo olw'ensonga nti ku sande ku saturday newedde twadde eri muganda waffe Dr. Kisuule ku zoom y'abaganda waffe ab'omu UK abali wansi w'ekitongole kya UMC Uganda Muslim Community in UK ne Dr. Kiyasomesezza kyandaze nti twongere okunyikiza ensonga ze tubasomesa bwe yabadde ku talakayini tubadde ku ki talakayini ng'asiima nti gyeri era wiiki ejja wetugenda okuba tooki mu bigambo bye newakubadde ne ku olwo era tulina bye twabuuzizza kuba yaleese byolina okugamba omufu kigana kufuna mukyakuyiga nimugamba nti naye ng'ekibuuzo dokita hadithi nge eyalbara ibn azib eyayogera ku bibuuzo ebibuuzibwa mu ntaana nga mu byoyogedde byonna ebigambibwa omufu toleeseyo nakimu wallahi tiyaleeseyo neki wabula almautu haqu okufa kwa mazima asaatu haqu okufa kwa usmani sawa ya mazima okuzuukira kwa mazima ebibuuzo ebiri mu hadithi teyaleeseeyo neki kyo twakimubuuzisa netumubuuza n'ekirala lwaki ate bannayuganda bye basoma tibajja kukubuuza ani imaamu wo baani baganda bo watunulanga wange osaala nga nabyo tobireese yatwana okudde agamba bwati ate byonna mbimazeeyo byonna sibimazeeyo netumugamba n'olekawo ebiri mu hadithi n'osoosa by'abantu buntu ng'ebiri mu hadithi tobireese singa ddala kyali kituufu obigamba omufu ti aa dembe lya muntu nedda si dembe lya muntu budeebulungi n'ekirala netumubuuza ekibuuzo nti ogambye nnyini kuwandika kitabo ky'obadde osomamu nti yagamba nti bwe tuba tumaze okumalirako ettaka ku mufu tumugambe ebigambo ebyo era bwe yabyogedde obujulizi kubyo yabadde abuuza kibuuzo eki mumbuulire mu bino bye twogedde ekigambo ekikyawe almautu haqu tugamba omufu nti okufa kwa mazima ayinza okuwakanya ng'ate yafudde dda aljannatu haqu ejjana ya mazima mutubuliremu ebyo byonna 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 ebiba bigambibwa omufu ekikyamu obwo obujulizi buba bumala wabula twamugambye ne hadisi ya sahabi Albara ibn Azib agamba tumetumalumu malika ketaka malaika biri zimu jira munkar nenda kizu nezimu za momoyo nezimu tuza na ulira nukona kwenga toza fe na tumukubi amabega echibuzu gwebio biogambi bitugambu umufu nga malaika tizinaja ababi ulira njia kumashe ya ringa kumusomo grupu sezenja uru mguli nenga cheta agisa nyo kende mtu masumese kubida chenja kalu kusembi ayo kubida ezi korebwa mahija obama umra nga nyingi bulijenda bayo nanda bankuru pitirif yo tulimu ya 14 njagala kulonda ayo jenda abantu wano tujikola otyo obeno twagisomako eyo kasuka ekiwajinga oli akozesanga twagi basomesako omuntu olw'okwagala okulaga obusungu eri sitaani akola ng'omusajja omuyiraaka yakwata engatto n'agikasukiraani Bush Bush yali akyeyogezayogeza omuyiraaka n'akwata engatto kakana ng'agimukubye ndowooza abantu ne bagamba nti okunyooma ennyo ekintu kukikubisa ki ngatto abakulembeze abamu ne bakuba amagi okubanga ba mu Europe naye omufirika ti omukuba ejja ate nga baliyita kiri ly erikoze ekyo ne bali bakitwala baga nti ono kyakozeseza it is an object which is not deadly kozeseza ekintu tekitta tekinuubula mu mubiri gwa muntu is not a serious case. No one in Uganda. Hey, no one will need demands. Kakati, abantu balowooza nti olw'okulaga obusungu eri sitaani. Olumu bakozesa mayinja manene. Abalala bateekana ku a'udhu billahi minashaitaanir rajim. Abalala agakwata lumu musanvu n'agakasuka lumu. Ngalaga nti nzidi energetic ni wamani kitinetaga nkasuke buno butono abalala omukono agujjira eno ddala eno ku mugongo ngagenda okasuka twakiyitanga tutya enyago nedda kati wano kye twogeddeko muntu kukuba kiwagi nga akozesa ngatto ajja nazo nno mu kasawo ke sizino zayambadde mayagala Allah mwe mpeere esinga ku yaabalala akayinja akabanga akookutano sh nga toyegendawo kyo kirabangaku niye olaba abaseeka bakiwandiise kirabika kikola kijye kiri nokyo sanakitafi bidaka alqadir insha allah min bida alhijja walumra tujja kumala ku kigero ekyo mubida ezikolebwa hijja ne umra leero bwe ngudde ku kitabo kino ekirimu bida 187 ne mpulira nga sisobola simalayo olwo kye tulikola tuli bivunula mu Luganda mu kataba akatono akajja mu nsawo S6 size bida enje muzimanyi nabagamba bangi mugamba fe tuli baavu eyo darasa ya bagagga nga ngeza hijja eza zaka weziri ntera okibagamba nti tosobola kusomesa bagenda ye tebasobola gikuwa zakati mwagala jiwuliriza era tulina program ne ofiisi ya hijja sorry ya zaka okusomesa ku zaka era batugambye tukwatagane ne sheikh nemgar waffe towi lugga owa shukran dawa senta naamiri kennyini ekitulagiridde naye nga kyenjagala tusookereko nga tusoma ku zaka biidhinillahi taala zemwanyi bannayuganda zebawaamu ssente mu kifo ky'okuwa emmwanyi zennyini enkalu tinkungudde kilo zange 75 gwe n'okola kitaliyo n'ogamba nti kanzitunde ssente ezinaavaamu amateeka ga zakaga zikoleko bwe zinaaba ziwezesa ezisalira nga ziyiseeko n'omwaka nziweemu zaka so nga emmwanyi ezo z'okungudde zennyini z'olina okuwaamu ki zaka lwaki kubanga emmwanyi ekikolomuzo mmere tugenda kukoma awo mwebuuzi emmwanyi mmere emmwanyi kyakulya ate nga batugamba bakolamu obuganga bw'emmundu ne kasooli gwemwatwala nti kyakulya bakolamu ebigimusa naye kikijjaku okuba nti kasooli kyakulya naye Uganda mu ddalasa ziwali obaddemu ennyingi wali okiwuliddeko nga bakugamba nti emmwanyi zaka ya mutuwa zoke ennyini otyo kati zaka kikulu nnyo era tujja kufuna obutundutundu bw'abasiraamu bangi abagenda okutandika okuwa zaka muki mu mmwanyi omunaaba nga mukimatidde ng'ate era kye tubasuubiramu na
assalamu alaikum warahmatullahi
na barakallahu fikum kyetugenda okusembyayo amasimu gali mu kututta wano na omusingi okuzimbibwa okozesa ettaka gumanyiddwa ngenda kuba longojerayo gino tewali mazzi onaabuzza ekibuuzo amazzi tegaliiwo wegali ekyanaye tujja kitukakoba ekyanaye tujja kitukakoba naye tukkaniza nti amazzi gakola ki wegali ekyokubiri gayinza okubaawo naye nga matono olina engoye nga tosobola nazikyasaaliramu temuli wuzu kozesa tayammumu ago gayonja engoye kiyinza okuba nga wegali naye nga gakufumba mmere ekyamazima bwogakozesa teri kulya kozesa tayamu abamanyi batuuka n'okugamba twayinza okubaawo ekitonde ne bweba mbwa naye nga tekiruma bantu naye nga bw'ogigawa okuteekwa okugenda ku tayamu bagamba gigawa era baatugamba bwe wabaawo wambwa ne taale ku sala omuntu atasaala nga bonna bayonta ng'embwa teruma bantu naye ng'ono alina amagezi tasaala amazzi gawe wambwa naye abamanyi baagamba mu byonna ebyamenyebwa okuba nti tukozesa tayammumu tewaaliwo kigamba nti singa jjama egenda bayitaku tewaaliwo kigamba nti nga jjama egenda kukolaki amakulu oyingira wano mu muzikiti olira bagenze mu tahiyatu esembayo oli wansi eri ku madaala eri ku ttaka nogamba okusubwa jjama kankube wansi nsange jjama tekiriyo nti emu ku nsonga ezikutuma okozesa tayamu muoba ettaka kuba nti ogenda ku misinga ki jjama genda eri emmanja ofune wudu bw'onansanga eswala ewedde allah ajja kukutunulamu kiki ekikukereyesezza bwe bayazinye wagambye kanende takbiira esooka kanende takbiira laka eyokubiri kanende laka eyokusatu oba bambi ozze naawe ng'osala amagezi okulaba nti osanga jjama n'otagisaala bwe kiba kino ekisembyeyo ejjama allah ajja gikuwa bwe kiba kiri ekisoose ajja kukuvunaana allah tiwasadde tolinaki wuzu n'empeera gy'obadde osuubira nti yajjama ate nga neswalaafu agikuvunaane nga atagisadde era bwetwawandika ekitabo kyaffe kye bayita tasihihu 150 mukhalafa fi salaati wa tahara okugolola ensobi 15 mu swala ne mu wudu. Twateekamu ensobi nga yeetongodde ng'egamba nsobi omuntu okukozesa ettaka ng'amazzi weegali mbu ng'ayagala kusanga jjama. Netuleeta aya falam tajidu ma'an Allah yasgaatu mba timufunye mazzi bamanyi baalibuna teyagambako nti mba mugenda kumisinga jjama. Kitegere kise bulungi n'embeera endala ezaalondobwayo lwaki okozesa ettaka temwalimu kino kyagaa nti genda kumisinga jjama nuluki ebansobi bangi obasanga nga bali ku kisenge kati ngaawo wali bulooka oli alimukwatako lwati nti alimu kusanga ayagala kusanga jjama ogenda kusaala esola nga tolinaki tolinawo tuwudde bulungi nekyo bwe kiba nga ekibuuzo kizze nga kubadde kusanga jjama tekikkiriza. Ate bwe kuba kusanga bannange katufe twali tutambula bwe tuti gurupu emu yayina agikulembedde subuhi neetuuka ne bamugamba bagamba mupawo we subuhi etuuse katumala okukolaki kusaala nagamba tujja kusaala oluvannyuma makulu ng'alowooza nti subuhi emu ku swala gy'osobola okusaala ng'eweddeko bw'olw'embeera y'okuba nti mujja kukeerewa kiri ky'ogenda okukola oba kukuba kiwagi oba tawafula ifaada oba kiki si kikulu kwenkana ki sooka eswala kiriwo oba okimisinze okimisinze naye eswala nedda amazzi gabeera ku kkubo osobola okukwata akantu n'ogenda n'osenako amazzi n'okola ki n'ofunawo oli naga nti agano baagasaawo lwakunywa musiraamu kankole tayamu olowooza yagateekawo yakirina mu mutima nti ali baayagala okukozesaako obuzi tajja kukozesa nedda n'olwekyo okubanga otambula mu bawarabu n'osange amazzi ng'osobola okugayitako tebagakugaanye gakozesa tayamu mawe wudu wenokola tayamu ne bansobi newankubadde baakugamba nti baagateekawo lwakunywa warabu allah basaasi balina saddaaka efaanaganako bwekyo ku mayumba gaabwe bateeka butaapa wabweru ng'ate munda waliyo ka fridge nonywa ku mazzi naye ne uganda n'ogeza n'okikola kataapu ako kebasooka okubba kataapu kebasooka okukola muli twebuuzo balwa bwavu nnyo muli agamba nyakafunamu ettaano za kyaggulo na kyankya oba bwonoonefu bwonoonefu nebyo ebyabawarabu bibeerawo lwa abantu balinnye masannyalazi kujyayo ki transform ekinene bwekityo nibalinayo nga bakanyawa bameka nekira twongere okukubiriza abasiraamu bannaffe emize gino egy'obubbi bannange mugyewale juzi mu bibuuzo nebagamba nti ewaffe okubba kukutteyo akati niwe lugo basi mubaabadde ababbi niwe abadde yabadde tannassamukka muvannyuma n'alondobayo omusiraamu nga tubadde tusaala naye muzikiti gwaffe era oyo olwawulidde nti gundi bamusse misinde nekyatuswazizza bamwetegekedde bamumanyi mubbi ayimiridde awantu bana baagala omukwata nebakiteesa nti kakati omanyi ki gwegendawo ffe tubenga abakuva emabeka naye ng'alina ejjambi yempagali muki mugambuti n'agenda soba omubbi yamusoseza ku migo ku kibegabeka teeka wano buli kyolina tiye nti nonaka mugambuti size yamutemewa ate yazzeemu naye yagambye nabadde neetaasa musajja mumalemu amaanyi mutwale ku poliisi yafudde bufi yo ng'ate omuvunaana mumada naye wali amubuuza nti ne gundi tusaala naye era nze nyinza oga nteri atatta wabula kisinziira gotta akoze eki oyinza okusanga ssennyoko niwesisiwala okumutta obangatta enkoko nokyababbi banyiiza nnyo 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 kyo kyogerera wano bakisuubira bayinamize ekyo naye ebyewunyo tebiggwa mu nsi tenebagamba nti yali anzibye ensawo yange mu nyendo wali empale zaali waku nesunanga kweri saagala mugambe nti abatabuliigi nga bampi naye njagadde ebbaga nti nabo namu bakola ki mwebali wakubadde ninaessuubi nti be batono سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم